Isifundo 12. UJakobe wathola ifa. U-Isaka wayeneminyaka engu-40 lapho eshada noRebeka. Wayemthanda kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi baba namadodana amabili, amawele. Igama lendodana endala kwakungu-Esawu, kanti encane kwakunguJakobe. U-Esawu wayethanda ukuzula futhi ekwazi kahle ukuzingela. Kanti uJakobe wayethanda ukuhlala ekhaya. Ngalezo zikhathi, indodana endala iyona eyinikezwe indawo enkulu nemali eningi lapho ubaba wayo efa. Lokho kwakubizwa ngokuthi ifa. Emndenini ka-Isaka, ifa lalihlanganisa nezithembiso uJehova ayezenze ku-Abrahama. U-Esawu wayengenandaba nalezo yithembiso, kodwa uJakobe wayazi ukuthi zibaluleke kakhulu. Ngolunye usuku, u-Esawu wafika ekhaya ekhathele kakhulu ngemva kokuzingela usuku lonke. Wezwa iphunga lokudla kumnandi okwakuphekwa uJakobe. Wabesethi, "Ngaze ngafa indlala. Ngicela ungiphakele leso situlo." UJakobe wathi, "Ngizokuphakela, kodwa ngithembise kuqala ukuthi uzonginika ifa lakho." U-Esawu wathi, "Anginandaba nefa lami, lithathe. Into engiyifunayo nje ukudla." Ucabanga ukuthi u-Esawu wenza ngokuhlakanipha? Cha, akenzanga ngokuhlakanipha. U-Esawu wadela into ebaluleke kakhulu ukuze nje athole isitshulo. Lapho u-Isaka eseguge kakhulu, kwase kuyisikhathi sokubusisa indodana yakhe endala. Kodwa uRebeka wasiza uJakobe, indodana encane, ukuba kube yiye ethole isibusiso. Lapho u-Esawu ezwa lokho, wathukuthela kakhulu futhi wafuna ukulibulala iwele lakhe. U-Isaka noRebeka babefuna ukuvikela uJakobe, ngakho bathi kuye, "Baleke uyohlala nomalume wakho Labani, kuze kwehle intukuthelo ka-Esawu." UJakobe walalela abazali bakhe futhi wabaleka ukuze asindise ukuphila kwakhe. Kuzomsiza ngani umuntu ukuba azuze izwe lonke kodwa alahlekelwe ukuphila kwakhe? Yini ngempela umuntu angayikhokha ukuze athole ukuphila kwakhe? Mark 8, amaverse 36 no-37. Imibuzo. Wayengumuntu onjani u-Esawu? Wayengumuntu onjani uJakobe? Kungani uJakobe athole isibusiso esikhundleni sika-Esawu? Genesis 25, amaverse 20-34. No-Genesis 27, iverse 1, uya ku-28, iverse 5. Hebrew 12, amaverse 16 no-17.